When I look in your eyes, naona upendo tu, naona upendo tu, naona upendo tu. Umenifikisha mbali, ujacha pengo bu, ujacha pengo bu, ujacha pengo bu. Sioni sisiki, napata nachotaka, baby oh. Kanionesha upendo, kungine taka taka oh, oh. Hata siogopi, call me lover lover wake. Nitamwaga manoti, kasha nichanganya. Mishapenda falling, sijagani piga kibuti mi falling. Shapenda kweli kweli falling, nigambulia mateso mi falling. Popo baby nice utamu, ukiongeza sinajua ni haramu. Utani uwa na lako tabasamu, ilo ndoli na nifanya tunakamu. Dona kamu baby, dona kamu, hata usiponita naitika. Tadhalilika, kipanga kuniacha tateseka. Kisa wewe, domana, nimetulia bila wewe. Nishajifia mi mwenyewe, siwezi, nilishazidiwa mimi nipewe. Mpenzi nimetunukiwa, na sioni sisiki, napata nachotaka, baby oh. Kanionesha upendo, kungine taka taka oh, oh. Hata siogopi, call me lover lover wake. Tumwanga manoti, kasha nichanganya. Mishapenda falling, sijagani piga kibuti mi falling. Shapenda kweli kweli falling, nigambulia mateso mi.